Nikikumbuka kule umenitoa mimi baba sishindani na wewe. Ndo maana leo niko hapa kukutafuta mimi siachani na wewe. Wimbo huu nimekutungia, hebu isikize kupendeze tu wewe. Baba, hey. Baba mimi nimerudi tena, nataka jua kama bado mimi wanipenda ama kitambo ulishanilenga, maana shida mingi tena. Mali za babangu zote wamechukua, imebaki Samii tu kujiua. Mchumba wangu pia kanizingua, kazi paka kuna mtu unajua. Na sina pesa, marafiki wamejificha, siku za kulipa loan nazo zimepita. Da, mimi nimeisha, hey, baba. Marafiki ni wako, ukiwa na pesa, ukikosa pesa, shida ni zako. Nimebaki na we, Yesu. Nimebaki na we, Yesu. Nimebaki na we, Yesu. Only you, only you. I can do be love it, come when I down when he got no pulls. Be love it, you need a basket and the big yamakumbo. Be love it, she does it and the punta mumbo. When you told her that, wakona tu bora sikio lako mimi unipe tu, usiniache wenzangu anicheke tu. Kama bati mayo tahuata sauti, kama liyoto kwa nadata kwa dhabu. Na mimi leo usiniache tu, usiniache tu, usiniache tu. Na kama kuna mali nimekosa, show me, manake leo hapa mi ya doli. Na kama Jacobo tu mandoni, niko hapa juu baba, when you don't lie. Yo baraka unipe paka washangae, marafiki wakiniona warude. Marafiki ni wako, marafiki ni wako. Ukiwa na pesa, ukiwa na pesa, ukikosa pesa, shida ni zako.
Umeahidiwa na mwanadamu akakuangusha. Sasa zingine unaweza kuwa unategemea mwanadamu, ukidhani yeye ndo atakutoa katika hali unapitia, lakini baadaye anakuangusha. So you gotta believe in God. God is real, man. God is real. Just give him a chance and give him time to work on your problem, and it's all gonna be fine. It's all gonna be alright. Just believe and trust. With faith we can make it. With faith, we have it. With faith, we can move mountains. Be blessed.